Titus Rackets.
Yeah. Keep it for real. The pasta for real. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yeah.
Tizo la kwali kumba ni binadamu angekumba Mungu wewe singenipotea tena sana ningeomba niweze kukoa wewe wangu moja kwa moja yela nishabeba takataka nipate kula kikupata unatoroka yela mbona hata masikini hukikupata kisha kula unatoroka. Unapendelea wanasiasa ila wananyonywa haki zao na wenye nguvu aliye wapa jeuri hiyo ila na machinga nao pia wananyanyasika sababu yako wewe ila kwa wagonjwa hospitali bila rushwa watibiwi vizuri ila
Ciao.